Loi ijabu, jab jabs, uanya bja gondlo, ungena inhloko esikweletini.
Jabu murhandziwa, phone ya wena ya rila nakambe, kasi why unga ihlamuli?
Ah baby, ungabileli, yitshike.
Jabu lani, mikari hinkwayo a wu hlamuli phone loko u ri na mina. Why? I mani a fonaka?
Ayish, babes. Ai babes, a hi swona leswi swi hleketaka.
Yeah? U ri a hi swona leswi ni swi hleketaka, he?
Jabs. U nga pfumeleli swikweleti swi ku onhela vutomi. Budget-a, hlayisa mali, hakela hi nkarhi. Kutani a nge hanyi bya kondlo ni ku chava ku hlamula nomboro ya 087 ni ti-private number. Ku kuma marungula hi xitalo, yana eka ncr.org.za. Rungula leri ri huma eka National Credit Regulator.